Ebo fago Emma, we go ya ba Wilson. Emma pro mo ojo kam production.
Ne ekisinga yavaye magombe buli amukiriza jabe lamulamu.